matter what, baby. Love me, love me, love me. Oh, yeah. La 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 love. Oh, love. My love is your love. Love is good when you got someone that you love and that someone loves you back. Oh, yeah. Nimekuchagua wewe kwa sababu unavyo vigezo. Nimekuchagua wewe kuwa mama watoto. Nimekuchagua wewe unapenda maendeleo. Nimekuchagua wewe tabia yako kama yangu. Achana na wanafiki snitches wa knock knock kupakaza kuponda ndo zao. Never mind you sumizane na ufichwa upendo wa kweli dawa yao. Love me, love me, love me. Just cannot explain how exactly kwako baby nimeubwaga moyo. Let's just leave love to lead the way. Tuache mapenzi yaonge kama dimples tupogo. Sina la kusema kwako wendo mwenye uwezo wa kulea wangu mtima. Kweli mapenzi kizunguzungu walaya ya na mtoto ala mtu mzima. Beautiful in her own way. Kima soma somsimone. Kwa jicho la ubaya msimone. Yewange mumuleke. Kafu kafu kwa mpakavu anatia mchuzi. Tunakesha ndana jacuzzi. Tunacheki movie. Hana makuzi ma surprise kama paradise. Penzi lake linani hypnotize. Love me, love me, love me. Safarini na mwombea mema arudi salama nyumbani. Mana dunia mambo chungu mzima. Mola mabaya pite mbali. Akiwa safarini na chukua picha yake na lala na yokitandani. Kwenye mto na kikisha na weka chini asiwe mbali na mimi.